sakiraɓe heeɗiɓe jaam ñalle moɗon ono e bisimilla heɗade yewtere amen fabodiren yewtere nde yontere fuu dokkode haala yimɓeɓe ngala bawɗe na joguiɓe tiiɗallaji e hoɗum woni ko gondi wadde fa ballodira leygal ballodiral eɓe gondi e wadde imma daraji ɗum kamɓe yimɓe egguɓeɓe fa yettade yimɓe walloɓeɓe noɓe mbawi biltirde hajuji mabɓe ani sembe kabaruji ɗi kikiɗa ko en kalan haala nokkuji egguɗe ɗe leyi muɗum rewɓe ana gondi wadde imma daraji dow fabodirde ley majjun noɓe dartirta no jaam heɓirte e pabodiral hakkude mabɓe hooreɓe ɗe nokkuje ley majjun ana gara imma daraji no joɗirto le jaam e deƴƴere kabaru goɗɗo kasen golle sardiŋeji yo golle joguiɗo nafa sanne banggal heɓugol guura yimɓeɓe egguɓe ko ley muɗum tiɗallaji ana godi banggal ha walu e neɗɗaku keɓal duumingal heɓe dow haybugol ndiyameje fa yettade e leydiji hono ɗum hani waɗirinde fa yettade sakkade e basiji hakkunde e jaaleñi ley ɗe nokkuje seɓo hakkillo Gawsu Berthe waran hollitinde kowoni hakkillo muɗum ley nde yewtere jande yo kaɓorgal joguingal sembe sanne mbawgal waylitinde adnaru ndu ɗum yo bandol hooreji leydi afrique du sud kiɗɗo kanko noddirteɗo Nelson Mandela fa ɓeydora eɗen faamu korogol bandol kanko noddirteɗo Abdoulaye Tamboura janguino gon e foftere joɗi to duwanso to waran hollitinde kowoni hakkillo muɗum dow majjun ɗo e seeɗa garan fuɗɗude kabaruji ɗi Ousmane Ñalibuli woni noon ɗo to ɓoggui jande to nujire woni en to sakiraɓe jaam ñalle moɗon no mbirimon le fuɗɗode kabaruji ɗi le nokkuje egguɓe rewɓe hewɓe gondi e wadde imma daraji wallodirde ngol ballodirgol hooreɓe ɗe nokkuje kolitiwiɗe ɓe gondi e wadde no dow dartugol jaam e deƴƴere fa ɓe rewɓe jokka gollidinde o kabaru ana wawi wadde e wi mabɓe fa ɓe jooɗo le jaam e deƴƴere ɗum ko wawi nafude ɓe sanne le gondal mabɓe fa ɓeydure eɗen faamo anni jantore Fati Yatara e dow faccitago Ali Cisse e sita
guurdam rewɓel egguɓe iwde jonde mumen won laawi ɗi ndewata hono no yimɓel heddiɓe ndentuɓe wuurdi le nokku to ɓen ɗo yimɓel egguɓe iwde jonde mumen woni sewari min taykike ɗum min jihi to misali muɗum gooto rewɓel gomɓe ɗon ɓe guurdam mumen ana newi saabi faaba muya ko ɓe gaɗodirta nam holitiri wiide Oumar Bari gooto e aardo on ɗo nokku mo yimɓel egguɓe iwde jonde mumen woni motti
watti fuu so meɗen miili wadde huunde gonne yimɓe jogaaɓe cuɓoto mi haltina ɗum golleji hono fammude jamaare fotade saaraɓe ka joddiɓe amen hono neɗɗo waɗirte to jaa leñi ɗin giddi aran
wallodirgol hakkunde rewɓe yo huunde taykiteen san wakkati yambereji nam holitiri wiide momi kaltidi o so gooto e rewɓe ana landina kurtungu lamburu nadu so mahiti waɗi to muɗum mi gaɗan ko woni e bawɗe amen fuu fami paaboomo nam holitiri wiide Oumar Bari jottinowo haala ɓenɗo rewɓel gomɓe nokku to yimɓele egguɓe iwde jonde mumen woni sewari
Allah ambe ɓe ñogondima
meɗe paabodira sanne watti dawle kay laɓiru fottade meyde e nandal muɗum homo fof ana waɗa ko wawi samoji yoga ana wadda kaaki yoga ana wadda ñamiriji hono maaro gawri ɗi e nandal muɗum
kawral hakkunde rewɓele egguɓe iwde jonde mumen yo huunde moƴƴune sanne mbawde laatade sababu tekkinde gondal hakkunde maɓɓe ɓe joddoɓe kaltida e do anniyaji mbawɗe laatade sababu du faabadeɓe kamɓe hoore ele gurdam maɓɓe nde hakkunde anniyaji ɗi ɓe ɓami ɗi eɗe mbawi sifaade taƴugol kalsigol ɓe gatta hakkunde maɓɓe e nandore muɗum nafa ɗoni inde walde ne ɓe joini moɓe taƴata e muɗum kalsi fa ɓe paabodira nde région Tombouctou Ina Cisse mbawro duuɓi capantati yo gooto e ndeɗo walde
meɗe wondi e korontinde kalisi min yaaha yimɓe noogay homo fuu yoɓma mbuɗu noogay mi hakkudena hokka neɗɗo gooto ɗum yaha fa ujñaji nayi ɗum ne samtin amen sanne min ɗe naatigen saabu mi heeɓi kalisi jaati mi fuɗɗiki jaagade hono cottugon maaro gawri fottade kaduleji sukaɓe nandan muɗum kay kulleji kewɗi kasin o pari momi watta nafi amen sanne ɗum naatigen saabu jaati mi jokkodiri mbeɗe paabodira
Habiba Guindo yo neɗɗo egguɗo iwde jonde muɗum bankas o holiti wiide hono si ɗiɗo waldeji laatike sababu e jooɗi makko daranade ko heewi e saɗɗawo e makko yoɓude jande sukaɓe makko ɗum
min jaati miɗe woni e pari gooto wattine ɓammi o pari o kawrete ɓamekol l'école mi heeɓi mi soodi ɗiriji ka e bikkiji cukalonɗa janggo école kon ɗon watti tawi jumata cuude amen andi tiɗallaji ɓe wona e golle hunde fuɗɓe wala fotti ɓe mbawiyeede saabi tiɗallaji ɗi
juuɗe yimɓe ala andanɓe kabaruji ɓiliɗe neɗɗaku hokkodirgol juuɗe rewɓe darde muɗum ana mawni sanni bangal fina tawa fa yetto jowtugol jaam rewɓe darde muɗum ana mawni sanni bangal deƴere eɗum moƴƴani ɓe ɗu sanni bangal cellal e hoore maɓɓe e hoore ɗum holitiri wiide hamma guindo o andanɗo kabaruji ɓiliɗe neɗɗaku
donc la tante joue un rôle
dewral ana jogui nafa sanne to menen rewɓe dibbaɓe waɗa joɗile ɗen nokkuji saabi nafa muɗum ana heewi sa faami jaate debbo ana jogui darorka sanne ko naari bangal dien e deƴere ɗum holitam nokkuji kewɗe meɗen hokkodira fa hannen haqqille lobbi ko naari bangal fina tawa e neɗɗaku ɗum naato saabima naato gotum hono ɗi kulleɗi hollitimi joni ana naato saabima hunca tiɗɗalaji kewɗi ko matelle nokkuji amen ɗe
lié à leur situation sociale
kanko mariame ñangali komaniɗo yuɓɓinde golleji yimɓele eguɓe iwde jonde muɗum falaje kañum dow ana tawda e oɗo hakkille ɗe wimako ele hakkunde jandeji gatteɗe fewde ɓeɗo rewɓe ana holitidde ɓe nafa ko woni e nangodirde so laato goto
li hono ɗi golleji wonkimi watta jooɗa haalame pammine jamare mi kownatinam mbaare rewɓe waɗoɓe ɗi golleji caggal muɗum coopérative de antoune ana golde e baale kewɗe kasin lewru fuu menen rewɓe ɓen ko jooɗi on nokku mi kawrantina kaalisi mi heɓmi udditi compte goto e banque meɗen mara kaalisi toon yalla meɗen pabodira watti fo so tiɗal hewti goto mi woɓɓaman toon kaalisi mi faabo o neɗɗo caggan jooɗa haalaji ka e pamodirde fattade jandeji nandal muɗum wonko mi heeɓi o haqqille e pabodira menen rewɓe ɓen
li nokkule to yimɓele egguɓe iwde jonde mumen woni ana chrétien en alislama en fa yetto yimɓele woɓɓe kasen ɓe gala e ɗiɗo dinaji fuu e janieliji goɗɗi kasen gonduɓe hokkodirde to juuɗe mumen fa faabodira yalla ne heɓa gurdam camtuɗam to ɓe ƴuwi to fay goto wona takkaɗo bangue noon holitiri wiide hooreɓe rewɓe egguɓe iwde jonde mumen ɓe mi jiidi ele nokkule hono gawo Tombouctou fa jettoɗa mutti
on keɓi famus e nde jantore fati yatara dow faccitingol Ali Cissé e Sita Sidibé en jaram bassina joni e fay e tawede egungoji gonton tidallaji gonton hedde kambe himbe egube nokkuje mubbene be gondi kay wadde bodde mabbe fufa be bawna koy mabbe gada golleji bawdi wadde faabe bilta hajuji mabbe e le mabbe wonton himbe jodi be le gendi machina ndi be kejjada amen gondo ton Abdul Kader Traore Lanondeli be kulliti golleji be gondi wadde fa be bawo huntude hajuji mabbe kedden jantor ne do faccitango Sita Sidibé e Ali Cissé
jamma fu kanko Bakari Tangara Cafe bour yayata nokku mum noddirta nema bugo 2 ana masina le wimako saabi gollal ngal omo heddori ndi mako mako
min kafe cottam on nokku kikiɗe fuu yalla mi tewta almasaɗɗaji galle ɗan miɗa heɓa hen seeɗan jaati miɗa dardi e musakaji galle ɗan fuu ɗum jogui nafa samoji miɗa heɓa hunde hen ga samoji du kalsi wala ɗum ana ɓiili do keɓal jamare on nokku
o sanimi suma dooni o yoddugu sigi cugoye
Maimouna Boire kañdu e neɗɗo eggude iwde jonde muɗum garɗo le on ɗo nokku jaago e tuskoni o watta yalla mo heɓa daranade saɗɗaji makko wi tiɗɗalaji kewɗi ka omo wondi fewde muɗum no ñalawma hande o saabi ko o darani ko ana teddi sanne
aran noon li oji e nandan muɗum cottanmi noon ga jagoɗal longi heɓde lawol saabi mi wala bowɗe mi wari mi naade cottugon kasin gowe e nandal muɗum ga saabe laffe kalsi ɗiwodi longi heɓde lawol so fuɗɗiki jaago seeɗan tan ɗum darton saabe laffe bowɗe samoji mbiɗa heɓen hunde ga samoji fe batta mi heɓata hen
tawede tiɗɗallaji matitiɗi le on ɗo wakkati fuu ɗiɗo immadoraji ɗe ɓen ɗo yimɓel wondi wadde kana hani yettede sanni Solomon Traoré hayajo kaalo ka yetti sanni tinnaro ɓen ɗo yimɓele egguɓe iwde jonde mumen
min mati jaati nokku amen ɗo yimɓe hewɓe antun ana waɗa golleji cewɗi hono jaagoji nandan muɗum ɓeɗa heɓa hen hunde seeɗan ga watti joni golleji wala le leydi nin ɗi jaagoji ana faabo yimɓe ɓen sanne saabi jamare wala hunde watti joni ɗum saabi mbina hewɓe ana wondi wadde ɗi jaagoji nandan muɗum ga ko wami haalde tan neɗɗo fuu fuɗɗiɗo hono ɗi golleji ana hani faabede saabi a tawan tan ɓe yimɓe miliɓe gollude darro e koye mumen
fade rafidenago o ka timmude dande ɗe jaagoji watte ele muɗum kana matele nokkule kewɗe li nokkule to yimɓele egguɓe iwde jonde mumen woni eɗum hollita wiide ɓenɗo yimɓel kañum en ka wona joɗiɓe so ana tummodiri juuɗe mumen eɓe jikkini jikke lobbo ɗum wiide dayanoɓe kooti to mabɓe ɗon ko Abdoul Kader Traoré heɓani studio tamani iwde masina
Abdoul Kader Traoré a jarama ɗum eɗe miyo misalu lobbo noon ko hollitataɓe yimɓe kay kaɓɓodira juɗe mo ben e be immi e be dari e fa be bawana koy mabbe fay e tawede e hendu bondu ana wodi be turnay koy mabbe nenno miɗen jatta be himbe tinnare mo ben de mila du himbe jukkina wallude be faaba de be e do golleji mabbe di yalla e bawana koy mabbe en jotti ko mi biata invité de la semaine feude heugol himbe le nokkuje e gude gonde le leydi meden di e be himbe ana gada golle sardingeji dum ko wayi nafude dum ben sanne bangal no kibirta angureji ko wayi nafude di galleji iwdi nokkuje mo ben le majuna edon wayidu wadde torraji bangal hawalu e doni golle sardingeji hono bonnugol ndiyameje fa yottade hono hani wadde fa leydiji ndene e hono potal hani wadde hakkunde jaleñ gonde le de nokkuje hono hani wadde fa kebal wada tawe hawalu bonnaka hono hani wadde fa ko hasindina hebele o wattu kanye ele wattuji ngaroji e jabudi landi kanko noddirte do gausu berté sebo hakkilo o noteke do faccitango ali sise
merci si jotamani l'une des questions qui concerne les principaux défis environnementaux rencontrés par les populations déplacées lorsqu'elles pratiquent
on jotama sanne si jotamani ido dido lamdi dilide titalaji bangal hawalu di yimbele egube ule jonde mu en gollobe gollowo jardin wo le nyaloma hande o wondi fewde mudum fanan jabaade tafam landi mo don di mi andina on tan wiide du e chadele mawde tafam yoga chadele kubedo yimbele jogi le nyaloma hande oni woni gondal hakkun mabbe yimbele be tawtoytobe neddo egude ude jonde mudum wawa egididde leedi neddo fuddo faado so ittay jonde mudum wajibi nokkuto bisiminteto yiam chadele yogaaje fa beedo yimbele heba wadde golle mu en jardin hebugol mabbe leedi wana ko newi neddo fu andudo tiddallaaji bilide hebugol leedi le leedi amendi le nyaloma hande o ana andi wiide chadele kewde ana bili hebugol dum e dum nokkule kewde koy e le leendi mangal mudum fu nokkule to beedo yimbele jippinte ana jatira hono nokkule to jam woni to denagu woni nga andan do kabaru bilido en denagu le leedi amendi le nyaloma hande o fu ana andi wiide rafi denagu o ana nokkule kewde ne leendi nokkule yogaaje ana bisima no wodiri urde nokkule godde yimbele egobe urde jonde mu en kolle jardin e yaata chagal hebugol leedi to dum watte yaata chagal bawde dum tiddala dido ba o do ana bili e hebugol mabbe kalsi faabe golla dido golleji jardin o mabbe ko yiku be baawi remude le mudum fa gasa e jood mabbe ana layka e nandore mudum e bay nande hor mabbe dum engrais mabbe ko walda engrais chimique ngatitede gese de fa ko be kebata e demal mabbe ngal ko tawa ana muddi ana heewi dum naawri bangal hebugol ndiyam faabe jarna jardin o mabbe ko yidu wam yimbel kertanaabe fa darono dum asugol bulli ana waawi du faabade sanne be do yimbe dun ne du fu yaata chagal bawde forage ngaydu e bay muinenede di panungaaji daronto bulli mawdi sanne du wontom di pompe ngaaji waaji pinare le mudum tawa e be baawi hebude e mudum ndiyam wom yimbel egube iwle jonde mu em kibbe leedi ni waawi remude kumi kolliti jom ko fu yo hunde ko waawi nawtareede yalla ko be tawtata ko ha dayan ko be kibbe mudum awdiji di do ana waawi rentinede reme nokku goto laawi goddi kasem do ana tom bawdi jokkede fati tawa baasi ana nata hakkunde mabbe yimbe ne so wondi fu waajibi dayan no habi kina tawa dawral kana hakkune mabbe yalla ko be tawtata ko ka ana laato yimbe la bisimobe en do yimbe la igube ude jonde mu en an haani kanyum en du ko waaje hollete dati di kaani jukkude yalla gondal hakkun mabbe ben do yimbe ana wada no wodiri fayso tawa ma janyel kewdi kanyum en kana egga di lendi e hoore a tawan baasi ana hakkune mabbe so wom e yimbe tawabe ngabbe golleji dabbitiidi so wana dun ka e be bisimen wodiri ka nga dun ka fu hatta tiddal bilido hebugol mabbe nokkule to be baawi remude dun jaati latto sababu fodami foda hakkun mabbe yimbe be tawto itabi golle an han wada bangal humpintingol waji judu wada fewre mudiki ko woni e jabbitaade neddo no wodiri in wawi lata sababu yimbe njidondira jaba wadon dirgol modjere laawi kewdi kana wondi jokker tum ne nyalama hande o yalla do yimbe ana heba wootirde ko be gondi fewde mudum ko golle do ana han wadeede fewde heejum mum noddirta jir woni heejo daron todo hebugol mabbe ndiyam dati do ana han ittertum mbod latal sababu e jood mabbe golleji ko be gondi wadde ko yalla na heddo
fa falloir travailler dans ce cadre là mais en même temps il faut mettre en place des pratiques de gestion durable
en bien gausu berté a jaram holtin ko ni hakkilo maada do kabaru mudon mi dem miladu hedotobe wonko pami do ko kollitinda e hakkilo maada so wiyama neɗɗa koɗo andi wiide du e weltare an won hen gajati ana hen gaci ana hen nde yontere fabodiren artiste mon keeɓi o ana ƴuura neɗɗen duwansa omo noddire Yaya Darame o suko jokkolle jeeyaɗo gendi noddirte ndi nguma e ngo wuro anale laamu duwansa omo joɗi hannden ɗo bamako ɗo wolti wiide jimmi makko ɗi ana pawi dow fina tawa dow yiɗi winde jimi makko en kawri e makko e keɗɗen ko lanodirɗe e makko.
Tawu jamme jamme denge ibe Allah wa kubar aduna ya nyalani Sudu ya sutura suka jeyi fi joyide Sudu la bongari ali soba mama bongal Hebata ko yidi emtata ore mudun Sudu la bongari ali soba mama bongal Feso juti dane dadata iraje Sudu la bongari elizo ba mama bongal Feso rauni terdera danata ke kabi Sudu la bongari elizo ba mama bongal Feso tati terde dantata ko beti Alla wadu kaura leidi mali Allah waddu kawral leydi mali Allah waddu kawral leydi mali
Artiste invité de la semaine artiste mom kebe yonterende omo yurana en duansa omo noddire Yaya Darame Yaya assalamu alaikum
wa alaikum assalam
ara wawi halinde men homo woni Yaya
e Yaya jubbol ali seber iwo nokubeteedo nguuma mallere dor laamu duansa nibi hirali yayni wetali wuro materiere mata jom sadjo to woni duwanza Yaya Darame ana iwa nokku beteedo nguuma njamtoji dora double bu sakal samangirrawi tambeni jaajom
non jaati mo isanne Yaya mande puddoda yimude
e jimi e vodugol gaati mi tawi ana wade to amim me mimi bamay dun law mi bamay dun fa wakkati beteedo 2013 ndem puddumi wande jimi e hodude dun e gaajade
ay eden andi hodugol gaaci wana ko yaafi no gollede fu wana ko yaafi Yaya da wawi holli tinde men tidal laaji di kebuda na
e effectivement kala golle mo bi adama bami golle ana jogi tiadele fadde ma andude golle o hono o yarata hedo woni nafa makko a heban tiadele makko
amo ini album na Yaya hedun du woni ko kollitata le jimi maadi
mido jogi album ngaji album beteedi la paix jam no jam wartirte e leydi meden di Allah waddu jam e leydi meden Mali mido jogi album ngaji kaaloji dow sukaabe janga subbani adama jangali faamata wala faamu Allah wan kawra leydi meden Mali
morso mo gonduda fiide joni o hono o wiyete
morso mo gondom fiide joni o wiyete ciubu sudu lobbo ngari heli so bamama bongal
betaw jamme jamme de nyaybe nambe biya ingala namba bi nyaaju allahu akbar aduna ya nyalade sudu ya sutura suga jeyi fi jeyite sudu lobbo ngari heli so bamama bongal Feso juti dade dadata iraje Feso dati terde dantata ko bete Allah wadu jamme leydi mali Bibe mali njidi mahemde jamna Allah wadu jamme leydi mali Allah wadu jam
Yaya meedi hawrude e binal ngaji na
Mi wadi concert ngaji mi wadi bional ngaji Bional 2023 min gadi nokku beteedo mopti min iwi duwanza min gadi nokku beteedo motti
nanno yengeji ne ara nodde yambininde na
kala kaaja do min miden gada lamuruuji miden gada kurtunoji sa noddi min min jaan amma min so mi nodda ko nokku mi yaata
woni yimoɓe gollidata na
yimoɓe taw miɗen jimda hono Via Ali Farka Touré en saabi ñande garami ɗo Oumar Konaté Alkabirou Baba haama Via Ali Farka Touré wi mi waraga Oumar Konaté mi waɗa enregistré hoddundu so garmi ɗo Oumar Konaté ɓi Amadou Konaté ɓi Dandara Salum Wangara Alkabirou Baba haama Alkabirou Baba so ɗum wiyama tumbutu yaade fa gawo dire beri koɓe e bangu yeelo ton Oumar Konaté iwata o tan belɗo hoore darame ña boyro Alhassane e goggi ko kanko Oumar Konaté omo iwa nokku biyeteɗo Sirakoro hono Oumar Konaté hono Baba Sala en hono Afel Bokum en Via Ali Farka Touré en ɓeemi gollide muɗum e yaade sata kuyatene Dieynaba Seck en fa warde ton toon Adlaye Diabaté en ɓe artiste en hewɓe min gollidi saabi hitande wiyetede COVID-19 minen artiste en kala artiste gonɗo mali ana fanɗimo gollidali
en fuu ene andi rafindenago won ley leydi meɗen ndi ko laati sababu fa gelle kewɗe egga himɓe joppa nokkuji muɓɓen ɗum woni ko mbiyata dow kabaru himɓe yoppuɓe guure muɓɓen ɓe
déplacé en iwɓe cuuɗi muɗum en so gari ɗo ɗe yo lanɗo wan sababu no ɓe kotira Allah ɓumnu leydi ndi tinno ɗen ndu jurmodiren ɓiɓɓe adama en sano gondi fof ana kaani yurmodirde homo fof waɗnaɓe ko wawi fadde Allah subahanau taala hokkudeɓe noɓe koora e nokkuji maɓɓe ɗe yo lanɗo wartir jaam e leydi ndi homo fof hoto suudu muɗum inchallah
fadde meɗen seydo joni Yaya gacol hengol keɗotoɗen
ay joni en garan heɗade baggo bando loburu jona
yiyorem inyende ay finami haro jande finti gidam bando loburu gidam beldore wadi babo bando loburu duto worwe gidam bati dogude edeso kersinamin gidam hati darade edeso mursinamin doguda be jalete so darida be marete badaba gobando loburu luto worweya nal durga mawel jama di kodama nyande wedu sauti noru di kodama jona madu di kodama sansa madu nyande bural buguji mojal nato be di kodama sauti noru di kodama yuti noru wuro mango samba e mamudu samba mi hoti jon to pula matun lamiri pulo guro amiri pulo mahamasala amiri pulo umaru amiri jona hamadun guro amiri jona ihai yoram inyande ay finami haro jande finti diko pati dogude edeso kersinamin diko hati darade edeso mursinamin doguda be jalete so darida be barete badaba gobando loburu luto worweya sijo tamani sijo sijo tamani sijo nan sijo tamani Allah wartir jame leydi meden sijo tamani
en jettugo e hello cakitotongo gomin noddirta proverbe de la semaine ɗon bandul Nelson Mandela hollitino wiide jande yo kaɓɓorgal ɓurgal sembe ngal mbawɗen nawtorade fa mbayliten adnaru ndu ngol konngol ana miccintina wiide jande hono muɗum wala ana nafa sanne nokkuɗo kaɓorɗe bonnata andal moƴƴina jannginanoɗo gonɗe foftere hannde noddirteɗo Abdoulaye Tamboura joɗaniɗo en duwansa wonko hollitti en dow ngol bandol e dow paalel haala Mohamed Idrissa Touré keƴaɗo meɗen en gondo to duansa to
won bandol ngol jinno mi fa nga joden du mudum seeda bandol gol o gorko biyetedo Nelson Mandela kanyum woni gaddo duubi cheppande didi e jeddi ele kasu fadde mo yaltude so lato president leydi biyetendi Afrique du Sud. Non kanko Nelson Mandela o kanko hokkuno ngol bandol ko do wi o wi sada yidi fa kada leydi yarude yeso sada yidi fa pala ngurdam bibbe adam so ada yidi hono humude fu ko woni bangal yiriwere ngendina leydi na bibbe adam ada yidi falade dum gotil kanko ko yi hen kada dum tewtude andal kada dum jangude don gol bandol hitande o halno dun den andonde dun sulinde yimbe sande ka handen jamare de fami koro hala makko ka sabde dun tabiti ngendi fuudi jangay yata yeso leydi fuudi jangay yata yeso delle ina way wono sa a yaabi jande elele ngendi fu a yaabi arsku mudum a uddi arsku mudum donc o gorko handen o kay o wura yo to gura moga andonde o tampina masande o habeneke leedi makkudu dum sabani mo nadde kasu ka e bawde Allah o wadi sarti ko wiya ko e le kasu fa o yalti o tileke yibbe mbotani mo bibbe gendi mbotani mo o latake persida mabbe ko gollani be ko o wawi du fadde Allah mutude makko donc dim mide njidino jamare de fama dum jande ha koy jande hana yebede ha koy jande hana e so yama jande du pati yibe milade hono yaade l'école tuba cour e tan janga tuba cour de France hire de tan woni jande handen kay leedi men jaadi bammi sariyaaji mudum holliti fay dem lemen fina tawa de fu edin kaani jangudum sabde hollitama dum ngareten fa golliren inshallah so Allah jabi ha tuba cour ne kay latto tan hala kan nafto dirte dan hapunde enen e wobbe ka e leedi men ga dem lemen de ngareten fa golliren donc soni tawma fi oni wuri ko dum hatta en jangude surtout jangen dem lemen de fa pamen sabde hala fu ko mi kamilda ka muynuda pinda tawda so awawa sottinde hono ko winda e ley hala ka ko awawa windude an e horema e ley hala maka andade a jalaki hala ka tafonde dum ne tinnoden dum fufa hullita on tan jande de nafamun wawata halede fatimma dum o gorko soynino so hokki dum e ley bandul makko gon donc tawama do wallay dum tabiti yo dum gonga non kanko Nelson Mandela o kanko wino dum wellade ne tinne don Allah faabu fa handen leedi men di yara yeso
Abdoulaye Tambura me jettima sanne min barkinima e famminde himbe do ngul bandul e Mamed Idrissa Touré andu a jarama Mandela eden andi wide kanko no Abdoulaye holitiri wide joni o uddano makasu no waldirano do sariya dum lamu tuba ko be wonno ton le on wattu ka dun futawede o darane ko habeneke e bibbe leedi makko ndi do gonden hande do leedi meden di eden andi wide sukabe hewbe woni be kebata hakke mubben jangude fuburi le nokkuje de rafinde nagu wodi e mubben de kay pat jeggiten abadan jande wayi wadde battane lobbe sakirabe do kaduden e yewtere faabondirende handen e miden bilti sanne tawde do modon ono hettobe do gondo le malfi e mangal mudum on min biyan on jaram ka andon wiide fa handen faabondiren e mi yewtere kejanande e himbe egumina himbe wombe le caddele wombe le tidallaji do wallondirgol do doytondirgol e do kabaru neda ko e biyan tan lamdo holli en yontere warore do kabaru de yewtere faabondiren min jooti on hedaade micintino wiido palel haldo yo Ousmane Niali Bouli o mba hedaade yewtereji micintino wiide do www.studiodamani.org sakirabe on jaram.